Outboys were paid professional mission.
R.C.O. Yatatu
Recent Past
beats on the one. Timwise mwapa ni mfinataka. Na ule mumonga ni wakateka. Gachalila pakusha. Nandia shima kofe na kataska wachangwa. Na papa akaba kateka. San akaba kateka.
Inebo asila gai pa kiaun nifya pala matesi fuikeni clown. Chimwe mwe kiabu na shaku na lishiba pati nkabilo kuishiwa.
Akaba kateka
Mona.
Na papa
yes.
Akaba kateka.
Mr. Aris in the building.
Yo shine
yeah. Ifya pala madansi vane check out kuline. Kui kontola tefi ntu kuline.
Mona.
Iso niteka ntu kuline. So kopele koko madansi kuline. I'm specialized in mulifine. With a couple of dabu olo chimwemo. Dancing de vila so imwene. Kuma kuma dansi iba nenzi mudwele. Konkamo konta mkila kumutwe. Shungulu ka elo ka bounce. Shana busali busali. Careless foot tuponye pa mazali.
Timwise mwapa ni mfina tata. Na ule mumonga ni wakateka. Gachalila pakusha. Nande ashima kofe na kataska wachangwa.
Na papa akaba kateka.
San akaba kateka. Chapwa.
Inebo asila gai patiao. Nifya pala matesi fuikeni clown. Chimwe mwe kiabu na shaku na lishi. Mabati nkabilo kuishiwa.
Akaba kateka. Na papa akaba kateka. Tibidi bam bam bam. San bite things man roshan.
Reseeking
Wali wa musalula kake na wisha nako. Ichara lenga ni che baba. Kumulise ngu kushi disappointed. Kakusha na bama smarti junkted. Makamaka sana varia bakwata. Habaria wino kwati bachakwa. Bibili mapakusha na kuwa ambo. Tuke bila panshi kumalako. Hakwe kataska wakateka. Tabako pela kumunte wakareta. Sopa kushana ukwato mchinshi. Nijishi wakana matapu ya nshapwa. Timwise mwapa ni mfina tata. Na ule mumonga ni wakateka. Gachalila pakusha. Nande ashima kofe na kataska wachakwa.
Na papa akaba kateka.
San akaba kateka. Chapwa.
Inebo asila gai patiao. Nifya pala matesi fuikeni clown. Chimwe mwe kiabu na shaku na lishi. Mabati nkabilo kuishiwa.
Akaba kateka.
Let's get it one more time, let's go.
Na papa akaba kateka.
Set your body, let's get it.
Roshan
King King. Shileke ninji pasenga wachagwa. Shivulisha jeme fio na pangwa. Pama bosa lepose kala sangwa. Dutumisha mwalu iweke wanga. Nefi sansa sana atishani. One zambe wanu nesheni. Na free mind apanda yu mfafain. Ale tia wika poka wakateka. Yekali kuka ile wale teka. Hakukena washana wazeta. Wala kusawela mahafu iwe wetata. Danu kwika la feno it's better. King
Timwise mwapa ni mfina tata. Na ule mumonga ni wakateka. Gachalila pakusha. Nande ashima kofe na kataska wachangwa.
Na papa akaba kateka.
San akaba kateka. Chapwa.
Inebo asila gai patiao. Nifya pala matesi fuikeni clown. Chimwe mwe kiabu na shaku na lishi. Mabati nkabilo kuishiwa.
Akaba kateka. Na papa akaba kateka. San Roshan. Chapwa.
Zanu Music Blog. Don't worry, it's for Pele professional music. Cast beats on the 1-2.